Besihlala sikhulume ngekusasa lethu. Bese sithi sifuna abantwana. Bengijabulile ngithi siyafanela na. Kodwa ivilili yajika, abantu bayashintsha, impilo iyashintsha nayo. Kodwa ivilili yajika, abantu bayashintsha, impilo iyashintsha nayo. Bengithandwa, bebangibona, abasangifuni. Bengithandwa, bebangibona, abasangifuni. Bengithandwa, bebangibona, abasangifuni. Bengithandwa, bebangibona, abasangifuni.
Bengithandwa, bebangibona, abasangifuni.